Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose, ikaze kuri radio yanyu. Mukanya muri kiganiro muri isanga turagaruka ku bitekerezo ku buryo bwo kwihangira imirimo. Turanyarukira mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radio@gmail.com. Turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA. Site yacu ya internet ni www.radioyacuvoa.com. Ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga nshuti bavandimwe ku Ijwi rya Amerika i Washington DC, hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, nongere mbaha ikaze kuri radio yanyu. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwari Asumuta wa Maria, afite uruganda rwenga divayi n'umutobe mu gihingwa cyitwa beterave, ni ijambo ry'Igifaransa. Nta ry'Ikinyarwanda twabashije kumenya, uwari turusha ariko yaza kudutera kamu kuduhamagara. Ibyo rero byari byose uyu mwanya n'uw'ikiganiro muri isanga cyo ku munsi wa gatanu twahariye abari, abategarugori, abigeme n'abafasoni. Umutumirwa wacu rero nk'uko nari mbivuze ni umwari Asumuta wa Maria, ufite nyine urwo ruganda rukora umutobe na divayi, yashinze na koperative y'urubyiruko agamije gufasha bagenzi be. Yahawe ibihembo bitandukanye byamufashije mu ruganda rwe kandi afite n'imigambi yo kwagura ibikorwa bye. Ni bimwe rero bita Made in Rwanda, ibikorerwa mu Rwanda. Ubu rero ni umusogongero narimbahaye, mube hafi ya radio yanyu kugira ngo atwungure inama n'ibitekerezo. Mudere telefone zanyu zimwe twamaze kuzibona kuri Facebook, tuze kubaha umwanya muganire. Telefone yacu ya WhatsApp mutwandikiraho cyangwa mukaduhamagara ni ukubanza akamenyetso ko guteranya 202-441-931. Reka rero twakire umutumirwa wacu Asumuta wa Maria, urahura komeye.
Neza.
Yengo hayi kaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Yee, ngushimiye kuba wemeye kuduha aka kanya, nzi ko ufite ibikorwa byinshi urimo, ariko nkaba nagira ngo uganire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ndabona ko hari abafite amatsiko, navuze kuri Facebook icyo turi buganireho, mbona hari abafite amatsiko n'amashyushyu yo kumenya aho uruganda rwawe ruri. Nagira ngo rero mubanze mutubwire muri makeya urwo ruganda ruherereye hehe neza na neza mu Rwanda.
Murakoze. Uruganda rwanjye ruherereye i Rubavu ahantu bita Mahoko. Nkaba nkora umutobe wa beterave, nkakoramo na divayi ya beterave cyo bita vin rouge.
Watubwira se kujya igitekerezo cyo gushinga uruganda nk'urwo cyakujemo nk'umuntu ukiri muto nkawe? Sinzi niba watubwira n'imyaka yawe cyangwa se niba ari ibanga, ntabwo nifuje kubivuga ntabanje kukubaza. Watubwira uko icyo gitekerezo cyaje?
Igitekerezo cyajeho nari ndangije kwiga iniverite, nkabona ku isoko ry'imirimo nta kazi, kandi numva njyewe ntabwo kuko nari ndangije iniverite ntabwo nari ndi hahandi ho kuzambwira umubyeyi ngo ampe buri kimwe cyose nkeneye, kandi yarangiye minerval. Natangiye rero ncuruza abandi, ncuruza imboga, nago byari byoroshye ko nabambonaga siganye baransekaga bavuga ni gute umuntu muri cyanse abyuka saa 10 z'ijoro cyangwa 9 z'ijoro ajya gucuruza imboga nazicuruzaga kwa Musangana noneho byasaga kubyuka nijoro kuri kuko saa 11 abarangije kurangura restora hoteli n'abari abacuruza ku bitaro mu mujyi wa Kigali niho bakoniho baranguriza ntabwo rero byaje kunyura ko naje kubivamo ndavuga se ko mvuka rwavu ariho haturuka imboga ni gute najya nkorera abandi kuki njyewe ntagenda ngo njye nzihinga mbaranguze ko nabonaga nta bona amafaranga yo kugura umugabane umugabane wari miliyoni 1,400,000 nagiye guhinga imboga ngenda nsiko nzunguka ariko siko byagenze narahombye cyane ariko ntabwo nigeze ncika intege narakomeje mugomba kwanjye navuyeyo nkunda beterave nikoramo amaji yamara iminsi ine ikaba yapfuye yahiye bituma mbasha gutekereza kuyikoramo wayini wayini yo natangiye kuyikora ariko ntabwo yabaga wayini neza kuko ntabwo
nyaradivayi
yabaga divayi nyuma naje kuzakorana n'abanyamahanga i Musanze mu gukorana nabo nabakoreraga juice n'ubundi nabakoreraga umutobe wa beterave bakawukunda cyane mu kukunda rero nimbo naje kugira amahirwe mura n'umwe ufite anko we nyirarumwe ukora mu ruganda rw'amawayini none uko nakoraga nkora ama research kuri internet mbikora
bishatse
aza kuza kumonekisa nawe aduhuje nibwo yatangiye kwigisha gukora wa ya divayi noneho njya kubyiga amatreni ndabyiga ndayitangira ndayikora njya kugira n'amahirwe kuko nkitangira kuyikora nahise mbona abakiriya benshi ntabasha guhaza nibwo natangiye kumenyekana rero mu Rwanda hari ukuntu tugira ama opportunity menshi
n'amahirwe
kujya muri kujya amahirwe menshi ndakuza kujya muri competition mu marushanwa yaberaga ku rwego rw'igihugu hari ukuntu urubyiruko ruhura mukerekana aho mugeze mu kwihangira udushya ndakuza kuba umunyamahirwe utwara igihembo cy'uwo mwaka cya 5,000,000 mu kugitwara rero n'abayobozi basesinze kuri wayini yanjye baratungurwa kuko divayi yanjye ni nziza n'ubundi nziza hanze ariko n'ubundi yanjye irusha ziriya ziva hanze kuryo
tumenyereye ariko divayi ikorwa mu mizabibu iyo ngiyo yawe uratubwira ko irusha izo zindi zo mu mizabibu uburyohe
irusha izo mu mizabibu kuryo
ubwo
rero nza kuza kongera muri uyu mwaka wa 2017 njya muri mu marushanwa yo muri Beka naho ngira amahirwe ntwaramo igihembo cya 9,000,000 ibyo byose ni ibintu byagendaga bimpa amahirwe yo kwagura umushinga wanjye nkakora uruganda na n'ubu ndacyafite uruganda ruto ariko ndateganya kugira uruganda runini cyane muri 2019 nzafite uruganda rufatika
ayo mamiliyoni uri muvuga hari abashobora kwibaza ngo ni amadolari cyangwa se amafaranga y'u Rwanda n'amafaranga y'u Rwanda uri muvuga aho ngaho izo 5,000,000 na 9,000,000
n'amafaranga y'u Rwanda na nyuma yaho naje mu bintu bya BDS naho hari kumwe abaha amahirwe urubyiruko noneho bagaturanya n'imishinga babona ko ari myiza naho nagize amahirwe baramfasha ubu naho narangije gutoranywa ndi mu banyamahirwe bazahabwa 10,000,000 urumva ayo mafaranga yose nagiye mbona niyo nshaka kwaguramo nkakora ikintu gifatika kugira ngo mbashe guhaza isoko mfite
none gutangira bya nyabyo watubwiye ko watangiye ucuruza imboga mbega nk'icyo gihe uzicuruza avuze ko bagusekaga abandi bagenzi bawe muri sansiye umuntu wize kaminuza akaba arimo gucuruza imboga muri icyo gihe ibyo ari byo byose nubwo wagize ikindi gitekerezo cyiza kandi cyunguyeho kikagufasha kubugeza aho ugeze ubu ngubu wabonaga bigutunze
byari bintunze nubwo bansekaga ariko nabashika kubona amavuta nabashika kubona imyenda yo kwambara ntagiye kurushya mama ngo musabe angurire buri kimwe nkeneye cyane ko nabonaga ko kundi ibishuri nari naramuvunye byari byaramugoye
bivuze ko nta murimo umuntu yagombye gusuzugura
kuko hari ukuntu mu Rwanda urubyiruko tuzi ko ibintu byo guhinga ari iby'abakecuru ari by'abantu bakuze kandi tukumva ko ari by'abantu b'abakene ariko ubu ngubu ngerengejeje kure guhinga nibyo byampaye imodoka ni nge responsable mu rugo icyo nshaka cyose ndagikora ni ibintu birimo amafaranga
neza watangiye ryari mu buhe mwaka
natangiye muri 2016 mu kwezi kwa mbere nibwo natangiye guhinga mu gukora wine nayishyize ku isoko mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa 12 nibwo natangiye gutwara awards
ibihembo ntabwo ari igihe kinini buturi mu 2018 hashize igihe gitoya rwose turacyari mu kwezi kwa mbere kwa 2018 ariko urumva ko umaze kugera aho ugera niba umaze kubona imodoka uyikuye muri ibyo bikorwa byawe ukaba utunze umuryango birumvikana ko hari ahantu hari intambwe umaze gutera kandi utubwiye ko ushaka no kwagura ukareba ko wagera ku bindi bintu birenzeho none muri make ibikoresho ukoresha tuvuge nka beterave ukoresha uzikura hehe
beterave natangiye bingora kuzibona kuko rubavu barazihingaga ariko zigapfa ubusa ntibazigure ariko ubu ngubu mfite abahinzi nkorana nabo hari na koperative y'urubyiruko nigishije guhinga kugira mbereke ko abamo amafaranga kugira ngo mbereke cya kintu bumva ko guhinga ari iby'abantu bakuze natwe urubyiruko dushobora kubibona kandi bikaduha amafaranga atagenze kuvuga ngo nimba urangije kwiga uzajya mu kazi ko mu biro ubwo rero iyo koperative ni iy'abana 40 nabo bamubwira beterave turakorana iyo zeze ndazigura
Reka twibutse ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga ikiganiro cyo ku munsi wa gatanu twahariye abari n'abategarugori kuvuga abibigeme n'abategarugori cyangwa se abakenyezi mu Burundi nagira ngo tujye no ku murongo wa telefone twakire bamwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara ngo uhereho mu Rwanda bikora imana turi kumwe
Kuri kumwe.
Iye wiriwe neza.
Muraho.
Urahura umwaka mwiza kandi.
Iye mwaka mushya muhire.
Yee. None urifuza kubaza Asumta cyangwa urashaka kumwungura inama?
Ndifuza kubaza umutumirwa.
Yee.
Mbere ya byose mbanje kumushimira ko yagize uwo muhate wo gukora. Urubyiruko mu Rwanda ruhari ni rwinshi rwize ariko se mu byukuri yabasha kuduha inzira yanyuzemo yatumye abasha kugera kuri iyo mashini yatumye abasha gukora iyo beterave mbese inzira yanyuzemo kugira ngo abashe kugera kuri iyo tekinoloji yo yakora umutobe muri beterave kuko birumvikana ko urubyiruko dukora ariko kuba twagera kuri ubwo bushobozi babigoye ese nta bandi baterankunga yabonye abari iyo mirima yakoreshaga ahinga akuramo izo mboga mbese biba bigoye hari ahantu byanze kunda ari ahantu umuntu agomba kugira atangirira natunyiremo muri make yati nahereye kuri iki ngiki bigenda bizamuka gutya de procedure
murakoze cyane bikora imana twakire na Pierre mbere katubanze twakire Pierre mbere yuko duha umwanya n'abandi bakunze bijwi rya Amerika cyangwa na ubanze ugasubiza abangaba Pierre uranyumva
umva
Dikaze ku ijwi ry'Amerika. Umwaka mwiza.
Murakomeye.
Turakomeye. Nawe se?
Ndakomeye ndashimana.
Wowe uhegereye ahagana hehe?
Nge ni Kigali mu Rwanda. Nakurikiranye ikiganiro cy'umukobwa Sumuta n'abashinzwe kurema. Ko ari umuntu wagize akigoro ko kugira ngo akore ateze imbere n'igihugu nari mfite ibibazo bibiri ndashaka kumubaza kugira ngo atangire umushinga wiwe atangure abone imashini yo gukoresha kugira ngo abone iyo nama yo kugira ngo avange ibyo bintu byabise ntago byamutwama hera menshi amarira yakuyehe ikindi mubaza kuri runo kwezi agezeho turamusaba icyo kugira ngo yongere umusaruro kugira ngo n'abandi banyarwanda bashobore kuronka n'akazi nibyo byo namubazaga
urakoze cyane Pierre reka noneho ubwo nk'umwanya Sumuta abasubize Sumuta ibibazo birasa nk'aho bihuye rwose
uwa mbere yafashije ngo mbese na ni gute nabishoboye imashini nazikuye ntangira ntago mu byukuri natangiranye amafaranga menshi kuko nta n'igishoro nari mfite nahereye ku 2020 2020 nabyo ntabyo nari mfite mu byukuri ko amafaranga nari nakuye mu gucuruza imboga nari nagiye kuyakodeshamo umurima wo guhingamo noneho nibyo ko nzunguka ahubwo ndahomba naje kuza rero njya muri ahantu ntuye hari ikibina hari ukuntu abantu bizigama njya mu kibina cy'abakecuru bizigama ibiceri 200 buri cyumweru nibyo nahereyeho nkajya nizigama ariko umugambi nari mfite kwari kugira ngo banyemere nk'umunyamuryango noneho babashe kunguriza naje kubabwira rero banguriza 2020 nibyo natangije nahereye ku ibidi imwe ya litiro 20 aho niho nahereye mashine ntabwo natangiranye mashine ndende kuko ubushakashatsi nakoraga nta mafaranga nari mfite bwo kuzigura nahereye kuri rapelate ngira ngo murayizi ibasha kumfasha ku gusya betelave noneho nkabasha gukora wa musozi ntangira nteka ngateka mu isafuriya bisanzwe ariko ubu ngubu kubera bya bikombe nagiye ntwara mfite imashini iteka nkagira n'imashini ibasha gusya za betelave naho nahereye ntabwo nahereye hejuru iki kibazo bambajije nacyo kijya gusa n'icya mbere imashini nahereyeho ngira ngo byo nabivuze ahubwo ku kino cyo ni gute abandi nabona akorana nabo ni ukuvuga ninagura mfite inzozi zo kwagura nkagira uruganda runini mbese sinshaka no kuzaguma mu Rwanda gusa hari amarushanwa aba ku rwego rw'isi abera mu Budage aho berekana ibintu by'amarikeri nayo mfite indoto zo kuzageramo
inzoga zikomeye
inzoga zikomeye mfite indoto zo kuzageraho nayo nkayitabira kandi ndizera ko naho nshobora gutsinda
uratekereza ko bizava muri beterave izo rikeri izo nzoga zikomeye urumva muri beterave ishobora kuvamo cyangwa urashaka gukoresha ibindi
ivamo kuko natangiye no kubikoraho ubushakashatsi mu Rwanda rero ndimo ndateganya mu kwa gatatu ko nzaba ngeze mu ntara zose z'u Rwanda nzaba nahageze kuko ubu ngubu nkorera i Rubavu i Musanze na Kigali ariko nahandi ndateganya kujyayo vuba
aho niho ucururiza iyi nzoga ya divayi n'umutobe
niho ncururiza mu Rwanda ariko no muri Congo nda naho mafite abakiriya ndetse na Mozambique naho nkorana nabo
urateganya rero gukora n'ibindi bintu byagutse ubwo bushakashatsi urimo ukora ni ibintu wize mu ishuri ni ibintu ukunda byakujemo gute kugira ngo icyo kintu uhagurukire kugikora ubushakashatsi
ntago nabyize mu ishuri kuko mu ishuri njye nize ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe clinical psychology ariko kuba narahawe training nabyo narahawe amahugurwa yo kubikora nabyo ni ibintu nizeho burira akaba ari ibintu nkunda niyumvamo ku buryo numva ariyo domain yanjye niyo mpamvu nkomeza kubyiga no kubikunda
wagize n'ubutwari bwo kujya mu kimina cy'abantu b'abakecuru kandi ukiri umujene nyine nk'uko nabivugaga dutangira uracyari mutoya ariko ntiwatinye kubegera ngo babe baguha inama kandi banagufashe muri ubwo buryo bwo kwegeranya amafaranga hamwe
ntabwo natinye kujya mu kibina cy'abantu bakuze kuko burya abantu bakuze nibo babasha kungira inama muri ibyo by'ubuhinzi bakanga inama y'ifumbire nafumbiza bakambwira igihe imyaka yerera kuko nari ndigiyemo ntari nsanzwe mbikora nibo umunsi ku munsi babashaka kumba hafi
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga twongeye dusubire ku murongo wa telefone twakire na Olivier turi kumwe
cyane ndabahaye mwiriwe abadukurikiye ku Ijwi rya Amerika ndetse na mwaramutse bivanye n'umwe umwe wese ahari
komera none urahagana hehe wowe urahagana hehe
jende Bujumbura mu Burundi banyuze gukeza asimuta kuba yaragize icyo gitekerezo kandi akagikora kigasohoka hama ndamukurije n'umwaka mushasha wa 2018 uzimubera umwaka wo kubandanya mu bikorwa byiwe neza hama nagomba kumubaza nigiti cyamubereye intambamyi mu ntango ikigeze kimworohereza cyabaye nk'ikiza gukinga uwo mugabo yaratanguje mbega nigiti yewe ari karakora kugira afashe urundi guharukana nawe wewe agira amahirwe ko yabonye aho byamugoreye mugabo akabandanya umugambi agashika aho yifuza ku buryo n'ubu abandanya gutera intambwe ku rwego mpuzamakungu akababona yuko itsinde n'iherezo azomenyekana hirya no hino mu isi ndetse n'ibikorwa byiwe bigashinga imizi mu karere no hirya y'akarere nigiki yofasha abari mu rungano rumwe nawe haba mu byinjiro mu bikorwa nigihe ntambani abona ashobora gushikiriza nk'abo kwipfuza kumufasha aho ndavuga nk'amabanki hari igihe usanga amategeko rimwe na rimwe atoroshe bivanye n'ibyo abasaba abantu bakiri bato bato biyungunganya mu migambi mito mito ugasanga byo babyita yuko yokwagura umugambi mugabo akabura uburyo uyu munsi ingorane agira zijyanye n'uburyo arashobora kuzishikiriza mu batware batandukanye bigashobora gukemuka atangorane ku buryo imigambi bandanya gutera imbere ndabipfura ibyo wikende nziza mugira amahoro
urakoze cyane nawe wikende nziza Olivier ya nyuma Asumta wumvise ikibazo cya Olivier
na cyumvi sorry yarakoze cyane kandi ndamwifuriza umwaka wo kugira umwaka mushya muhire ikibazo nahuye nacyo ngitangira ni iki isoko ryambanye rinini nta buryo kimfite bwo kurihaza kuko nahereye kuri litiro 20 ariko zirakundwa noneho muhana ikibazo cyo kudahaza isoko ariko nagiye ngikemura buhoro buhoro bitewe no kwitinyuka nagize nkajya njya ahagaragara icyo nakoze rero ngo mfashe urubyiruko bagenzi banjye ni ukugira ngo nabo mbakangurire kujya mu buhinzi n'ubworozi aho babona ko ari imirimo idafite agaciro noneho kujya mbere kuko harimo amafaranga cyo naragikoze ubu ndi kumwe n'urubyiruko 40 muri koperative ikindi nagira inama urubyiruko nagira inama yo kugira ngo bitinyuke kuburyo urubyiruko turitinya cyane abana b'abakobwa dukunda kwitinya nabagira inama yo kugira ngo bitinyuke hari amahirwe menshi hari ukugana banka hari ndetse banki zihaba zo zitanga n'inguzanyo ariko ku rubyiruko bishyura kuri inyungu iba ari nkeya cyane nkabagira inama yo kugana banka ariko ikibazo gikunda kubamo hari ukuntu umuntu afata amafaranga y'inguzanyo agahita yumva ko ibibazo yari afite agiye kugura imodoka ko bajya bigomwa iyo bafashe amafaranga y'inguzanyo n'inyama ntabwo zirya n'urukweto ntabwo urugura aba ari ay'inguzanyo nyine ubasha kwaguka mu mutwe kugira ngo ukore bya bindi bizatuma ahita yunguka ukishyura ukagira n'icyo kigarama
birumvikana yabazaga Olivier nabazite niba intambamyi mugira mufite uburyo mushobora kuzishyikiriza abashobora kubafasha aha yavugaga nk'amabanki niba byoroshye kugira ngo mubone inguzanyo
biroroshye ko hagiyeho ikigega cy'urubyiruko cyitwa BDF gifasha urubyiruko ndetse n'abadamu ndetse uretse n'ibyo ngibyo ibindi bazina mahura nabyo muri ba rwiyemezamirimo bakiri batoya bagiye bashyiraho ibintu by'ihuriro bakavuga yenda urubyiruko rukora ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bibumbiye mu cyitwa RIAF abakora ibindi nabo baba bafite ikindi kintu nabo bari kumwe babanamo n'abayobozi bagatumira abayobozi bakabasura bityo ibibazo byabo bakabasha kubibagezaho bakabibafasha kubikemura
kutitinya rero ni inama ya mbere uhaye urubyiruko cyane cyane abakobwa kutitinya kandi bakitabira ibikorwa bagashyiramo ingufu kandi ntibasesagure reka twakire na Saidi uranyumva
ndabumva neza mwiriwe
urakomeye
ndakomeye meze neza nta kibazo
urahagana hehe rero umwaka mwiza kandi
ndakuri twese ndi mu burasirazuba bw'igihugu mu Rwanda yitwa Nyagatare nashaka kubaza mushiki wacu mbanza kumushimira ku buryo akoramo n'uburyo agerageza kubahiriza gahunda za leta ubyita kwigira cyangwa se made in Rwanda ariko nagira ngo asobanure ku bijyanye n'imbogamizi zijya zikunda kuvuka zijyana n'ubuziranenge ibijyanye n'ubuziranenge bw'inganda gushinga inganda mu Rwanda ni gahunda ya leta kuko leta ifashamo abantu ikanakangura kuzishinga ariko hajavuka n'uwo ikibazo cy'ubuziranenge ugasanga inganda zavutse ejo kumva zahagaritswe ese we afite ingamba se zo guhangana n'icyo kibazo cyangwa se we n'ikigo gishinzwe gukemura iby'ubuziranenge we yabashije kubikemura ati natugire inama kugira ngo n'abandi bakanguke bamenye cyane ko hari na BDF ibigo bishobora inkunga imishinga mito n'izo nganda zirimo nicyo ni baracyo nashaka kuvuga murakoze
ye urakoze cyane Saidi udusuhuriza b'Inyagatare ye none Asumta Saidi aravuga ku kibazo cy'ubuziranenge bagira inama
arakoze cyane Saidi ikibazo cy'ubuziranenge ubu ngubu hari gahunda yagiyeho cyane mu rubyiruko ikizamuka hari gahunda bagizeho yitwa zamuka n'ubuziranenge aho rwiyemezamirimo ugitangira umushinga we ahera hahandi hatatangiriye ajya mu bintu byo gushaka ubuziranenge adategereje kubanza gushyira ibicuruzwa bye hanze babone kujya gushaka ubuziranenge iyo gahunda irahari imbatarayizi irahari ndetse iri no mu gihugu hose hari iyo gahunda yitwa zamukana ubuziranenge baradufasha mukazamukana nta kibazo rwose n'ingendo ngira mpura nacyo cy'ubuziranenge
ku buryo ugiye gutangira nkawe wagombye kubereka imashini ukoresha mutababarire ndumva telefone zitangiye kumera nabi irimo iradusubiramo ufite radio iruhande rwawe Asumta
oya
keretse niba reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma niba ntago uri hafi yayo se
oya ntago mbi hafi ya radio
bivuyemo noneho agomba kuba ari undi mu nkwanya w'ijwi rya Amerika utegereje ushobora kuba afite radio hafi ye ye ndumva bikemutse ikibazo kirakemutse navugaga nti muri ibyo bijyanye n'ubuziranenge iyo ugiye gutangira nkawe ujya gutangira waravuze uti ngiye gukora umutobe ngiye gukora divayi noneho ukaherekana imashini uzakoresha aho uzakorera tubwire uko bigenda
iyo ugiye gutangira umushinga wawe ukora wa mutobe wawe noneho warangiza ukabashyira ukagenda ukababwira uti cyangwa se utarangatangira mfite igitekerezo cyo gukora ibi n'ibi noneho ukabashyira akantu nkeya mu yo wakoze sample nkeya noneho barangiza bo barayipima mugatangira na gukorana bakagenda bakugira inama mbese n'ibirimo bibi bagenda bakubwira buryo ki wabikosora ni uko nk'uko mugenda mukorana ukagenda wagura ibikorwa byawe ukorana n'undi n'ikigo cy'ubuziranenge
hanyuma aho ukorera se aho ubwo utubwiye ku ruhande rw'ibyo wakoze
bagera igihe bakagusura bamara kugusura bakakugira inama z'ukuntu uhakora noneho ukagenda uhakora batagufungiye ko baba babona ko ufite umwete wo kubikora ugenda ubikora bakakubwira ibyo uhinduramo mukagenda mukorana gutyo ariko mu rubyiruko muri iyo gahunda yazamukana ubuziranengeho hari n'amahirwe kuko RDB isurihira 50% nawe ukirihira undi 50% umva ni amahirwe bidufasha kuba twazamukana ubuziranenge
ndibwira ko bisobanutse niba hari wumva agifiteho ikibazo ubwo baraza kukubaza mu kanya reka twakire na Patrice uranyumva
alo
yego
ndabumva ndabumva
kuriza umwana se
aya
umuri yurwara
reka nasaga gufata telefone ngo ni sawa
mudusuhurize
yego
ye
utibizubiza n'abandi 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 mwaka mushasha
umwaka mwiza nawe n'umuryango wawe n'abandi bose muri kumwe
nakoze nsubira no gushima ijigano rya kubera ingene usanga mugerageza amadomene atandukanye yose y'ubuzima bw'igihugu mukayagera ko
urakoze
yego hama niti heze mu mwaka 2010 muntu mengo yo bakora intebe zo mu mapine gusa ibyo byano cyabaye ntari hafi ngo ngerageze gukurikirana kubera jyewe nanjye
Burundi Bujumbura gatisa akakeriye gakora intebe mbakare intebe abantu bamenyereye intebe zivuye muri bambu cyangwa mu byo bitarote umuntu akaba ari karamenyereza buke buke kugira ngo arabe yuko yogerageza kumutunga
ahubwo nawe wari ukwiye kuzatuganirira wari ukwiye kuzadushakira umwanya nawe ukatuganirira ukaba umutumirwa
Ha manje kubisanzwe naho izo ndabikoreramo kize ibijyanye na agronomi ku buryo iyo numvise umuntu ashoboye gukora ibintu nk'ibyo uwo mutumereye wacu akora birangehera cyane
kubera gukunda ubuhinzi
ego nkaba nifuzaga kuzokorera cyane mu bijyanye kubera hari abantu benshi bamaze kubyandika ko zinjya z'amamemoire mbwabo ntagere n'umwe abidevelopa ngo abikore ibintu byo gukora inzoga yo mu bijumbu kandi inkuru fise nuko aho mu Rwanda hari umuntu abikora kandi amaze gutera imbere nawe kandi n'urwaruka inzi yuko byozoshoboka mu kazomurondera kumbure yo kwesira benshi kubera ibijumbu n'ibintu byacu tubonine ngo ni ibintu byo hasi kandi ari ibintu bisa kamaro ushobora kwamena ibintu byinshi
Je
rero hanini kuri uwo mutumire wa munsi nashaka kumubwira ati burya waratanguye wabereye urumuri abantu benshi ugaruka bwinshi warabereye urumuri kandi ikindi cyanjye ni uko wumva ntabyigungira ko ahubwo agerageza gufasha abandi ugwaruka icyo ni cyo kintu cyiza cyane dukunda kubura se ugwaruka ariko turatangura usanga n'ufite icyo ashoboye atakwereka cyangwa atagufasha atinya konkirane hama yaba byashoboka sinzi ko nushobora kuronka nimero ziwe kubera nize mu Burundi ntaho ndabibona cyane usanga umuntu araguye imiryango akagira imiryango myinshi kumbure rero tukavugana kumbure ugasanga turasezanyije imbere
ubwo natwe twemerera turaza kureba uko tuziguha
Urakoze
cyane Patrice keretse niba hari icyo washaka kongeraho mu gusoza
nukumubwira ati babandanye agira kuraje kabisa Imana narimufashemo atera imbere gusumba murakoze
urakoze cyane Asumuta
Karamen
umbise inshuti yawe Patrice
urakoze cyane
hari ikintu wabuze se wamubwira hari uwo muntu ukora inzoga mu bijumba hari uwo wabuze
yego arahari n'urubyiruko mugenzi wanjye ndetse n'abana arahari akorera imisanzu
ubwo ni ukuzareba rero uko uze kutubwira niba dushobora kumuha telefoni yawe nyuma turaza ubwo hanyuma arifuza ko mwazungurana ibitekerezo twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje uwo tugezeho noneho ni uwitwa Sharire uranyumva
ndakumva
kaze ku Ijwi ry'Amerika
ndabakurikiye ubwo nagira ngo ntange nk'igitekerezo kuri uwo muntu wakoze umushinga wo gukora divayi muri betarave nkaba nagira ngo yenda kuko akorana n'abahinzi bakazareba ukuntu yenda bahinga igihingwa cy'imizabibu nubwo mu Rwanda yenda tutazi nimba yahera cyangwa yakwera bakazagerageza nimba yakwera nabo akareba ukuntu yabikora umushinga we ugatera imbere numva agerageje bakareba ko yahera mu Rwanda bakabikora yaba ari byiza
najyaga nyibona mikeya mu gipadiri sinzi niba bakihinga
urumva ko mu Rwanda yenda ishobora kuba yahera akoze umushinga ukaguka byaba ari byiza
reka tumubaze twumve Asumuta wahisemo gukoresha beterave waba wari wabanje kureba watubwiye ko ari uko wabonye zari zihari aho ngaho hari ubwo wigeze utekereza no kumiza bibu wabuze niba ishobora kuba yakwera mu Rwanda cyangwa yaboneka ku buryo buhagije
iraboneka iranera mu Rwanda kuko hari
ahantu mu gakenke bayihinze kandi irahaba ariko ntabwo nigeze nshaka gukora divayi y'imizabibu ahubwo nashaka gukora ikintu kiri cy'agashya kiri innovation n'impamvu nahisemo gukora divayi ya beterave niyo yonyine mfite ubu nsigaye nkora n'inanasi ariko iya beterave niyo nibanzeho cyane
watangiye y'inanasi
nayo natangiye kuyikora iri hanze ku isoko
ubwo ni divayi ukoramo cyangwa ni umutobe gusa
oya nkoramo divayi
nazo inanasi nazo urazibona zihagije
ndazibona ngenda nkorana n'abahinzi bambaye
garuka ku murongo neza kuko twari tukubuze ijwi ryawe ntabwo ryarimo gusohoka neza ye none uzakomeza gukoresha ibyo bihingwa byombi inanasi na beterave muri ibyo bikorwa byawe urimo ukora urabiteganya mu kwagura uruganda rwawe
mu kwagura ndashaka kuzakora n'indi divayi ya watermelon nkaba nakora na confire ya beterave nibyo ngibyo numva nshaka kuzongeramo mu mushinga wanjye ariko ntabwo ntekereza gukora ku mizabibu kuko hari abandi bayikoraho no hanze niyo bamenyereye cyane
gukoresha wowe ushaka agashya nuko ni byiza cyane twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radiyo ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
radio ijwi rya Amerika twongeye tubaye ikaze abagitangira kutwumva turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye no kwihangira imirimo cyangwa se bya bindi bavuga made in Rwanda ibikorerwa mu Rwanda turi kumwe na Asumta wa Maria akaba akora divayi n'umutobe akoresheje beterave ubu noneho ngo atangiye no gukoresha n'inanasi agakora umutobe na divayi twari ku murongo wa telefone rero twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika batandukanye ariko no kuri Facebook hari abarimo kutwandikira nk'uyu rutagerura John aravuga ati divayi akora turayikunda kuko ni nziza ku buryo butangaje ahubwo ntabwo ihagije kuko usanga ikunzwe birenze ubushobozi bwe wari wamaze kubitubwira rero Asumta rero watubwiye ko divayi yawe ikunzwe watubwira impamvu abantu babayikunda kurusha y'imizabibu yaba irimo agasukari yaba kaba karimo gake biringaniye akarusho ufite na kahe
ntabwo ari ukuri n'isukari kuko mbetera ubwayo ngira ngo muzi ko bayikoramo n'isukari nayo ubwayo iryohereye nkoramo divayi iri itaryohereye iri dirayi impamvu rero bayikoranye ubuhanga no kuryoha abantu benshi impamvu bakunda kuko irusha ziriya ziva hanze kuryoha ziriya za South Africa nizo tumenyereye mu Rwanda iyanjye igirusha kuryoha
cyangwa ni ukubera ko ubundi hari igihe bajyaga bavuga ngo igiturutse hanze ukabona bagiha umwanya urenze w'icyakorewe mu Rwanda byaba ari ubu ngubu byaratangiye guhinduka abantu bamaze kumva ko ikintu gikorewe iwabo ari ikintu bagomba guha agaciro bakagikunda bakanakigerageza mbere y'uko kwitabira ibituruka hanze
batangiye kubyumva mbere ntabwo abantu bumvaga agaciro k'ibikorerwa iwacu ka made in Rwanda ariko batangiye kubyumva ariko ntabwo ariyo mpamvu bakunda divayi yanjye kuko abenshi bayinywa bambwira ko atari njye nyikora nyivana hanze nangiza nkayisumba mu macupa ariko siko bimeze natwe abanyarwanda tugeze kure tubasha kwihangira ibyiza kandi by'iwacu bivuye mu by'iwacu.
Twakire ku murongo wa telefone Edi, uranyumva? Edison ni Edison. Urahagana he?
Ndi Bujumbura mu Burundi. Nagomba ushimire cyane uwo asamuka. Ubona by'ukuri mu bakenyezi tuzi neza yuko bashoboye, ariko ni bamwe bamwe bashobora kuba batabiriza, ariko wewe igihe se yabirengeye. Nagomba ndamwibarize ko twese ugiye kuraba Uburundi ukaraba n'u Rwanda, twese tuvugurura imirimo mbere n'imihango imwe turayitangiye. Ubwo umenya iyo yararahuye kimwe iba yarose yoba akeneye ko n'u Burundi ko imenya narigeze dufite n'ibitoki tukagira n'amananasi tukagira n'ibindi bintu byinshi Imana yaduhejeje, hama nkamwifuza n'umwaka mushasha kandi neza.
Hanyuma icyo wifuzaga ntabwo nagisobanukiwe neza.
Icyo nifuza nasabe nimba ubwo bumenyi yoba yararonse nta kuntu yobuhereza ko n'abarundi kugira ikigo kiwe cyaguke nari dufise ibitoki tukagira amananasi tukagira n'ibindi byinshi,
uragira ngo abe yabungura ibitekerezo ku buryo namwe mwabikoresha cyangwa se yaza kubagurira n'ibyanyu kugira ngo abikoreshe?
Kandi kutwungura ibitekerezo apana kutugurira gusa no kutwungura ibitekerezo gusa.
Birarenze ibyo arimo akora, ariko ko uravuga ababwiye uburyo mushobora gukora mukishihangira umushinga byaba byumvikana, ariko kujya kubabwira uko mwakora nk'inzoga mu bitoki n'ibiki byose mufite, ntabwo ntekereza ko ari we wabagira izo nama. Reka muhe umwanya kwibwirira niba warangije igitekerezo cyawe. Urakoze cyane Edison.
Urakoze cyane Edison. Ibyo kubungura ubumenyi nubwo nkora ibingibi ntabwo nabikoraho ubushakashatsi bwimbitse, ariko nteganya ko kuko nanjye ndacyarimo no kwiga ntabwo nabirangije, niganya ko igihe nzaba narangije kubyiga noneho mbifiteho amakuru byose kandi neza, nzashinga ishuri ryigisha kubikora, nzashyiraho itangazo nawe azabibona.
Ubwo ryigisha gukora ibiki?
Ryigisha gukora ibintu by'inzoga.
Inzoga izo arizo zose?
Izo arizo zose, kuko ikintu cyose gishobora kuvamo, gishobora kuvamo umutobe kiba kivamo n'inzoga. Kandi
nta mpungenge rero hari uwigeze kuvuga ati wowe byibura ufite n'ubutwari bwo gusangira ubumenyi ufite n'abandi, nta mpungenge ufite ko numara kwigisha abandi benshi isoko ryawe bazari gutwara ko mu bucuruzi niko bimera?
Kuko burya mu buzima nemera ko Imana itaguhaye nta waguha, kandi iyo umuntu urumva nko mfite ikibazo cyo kudahaza isoko mfite n'undi muntu ubasha kubikora twabasha gusangira n'uri ya masoko rya soko tukabasha kurihaza. Ntabwo rero kubihisha kubimwigisha ntabwo njye ntekereza ko yagenda agakora ibindi, nababikoze ni byiza kandi ni n'umugisha, ntabwo byambuze isoko.
Nuko ni byiza. Jean Claude nawe hari igitekerezo cyangwa se ikibazo yifuza kukubaza? Jean Claude uranyumva? Jean Claude turi kumwe? Ntabwo nzi ikibazo kibaye kuri telefone kuko baramufite ariko ntabwo arimo kutwumva. Ubwo telefone ye ishobora kuba icitse. Reka twiyakirire Ezekiel ubwo yenda Jean Claude araza kugaruka. Ezekiel wowe uranyumva?
Ndabumva cyane.
Urahagana hehe?
Ndi mu Kayanza mu Burundi.
Mu Kayanza se mwifashe mute? Nuko hanyuma rero igitekerezo cyangwa ikibazo ufite? Ongera ijwi ariko. Ongera ijwi ngo abajene mufite iki?
Bumva ko bobaho
ariko rero ikibazo
babaho bageze gute ntabwo ijwi ryawe ryacitse
babaho bashaka gutera imbere
ne na byiza oya komeza we banza niba ari wahagaze simbize ariko komeza utubwire
sanga iki sanga ikibazo sanari ubuge nagire ndamubaze none ko yagize uruganda urwo ruganda yoba we yatangiye gukora nk'uburyo bungana gute kuko benshi abageni bavuga ati uruganda ruba ruhagaze muri za miliyoni za miliyaridi
Mm-hmm. Turakumva wakurikiye ikiganiro kuva dutangira
ndagifatiye
hagati nuko icyo kibazo yari yagisubije yari yavuze ukuntu yatangiye uburyo yatangiye n'amafaranga make cyane yatangiranye n'uburyo yayabonye
agiye kuje nari gize ko ndabonye nsanga hanini kintu kitakubwiye gifatiye hanini nsanga ari amafaranga urabona ko bijya nzoga ubona ko bazifura
telefone
mashini rero kugira ikirenka iyo mashini yo kugira donge n'amafaranga yaza ko rero we nshyira mu majambo makeya shyira natwe twiteze imbere kuko burya ngo iyo utiteje uratera imbere urateza imbere n'abandi ushaka akazi
waruvuze ko hari telefone yawe imeze nabi waruvuze ko hari igikorwa watangiye telefone noneho ngo iranacitse ya Ezekiel ibyo byose twizere ko yaba arimo kutwumva muri makeya asumuta wababwira uburyo ngo watangiye kugira ngo aba batakurikiye kuva dutangira bagireho igitekerezo cy'ukuntu wabigezeho
numvaga ikintu abaza cyane ashobora kumenya uburyo kinatangiye mu bijyanye n'amafaranga n'igishoro ariko burya ikintu nabwira abantu bose bateze amatwi ni uko igishoro cya mbere ni mu mutwe ntabwo ari amafaranga igishoro cya mbere ni mu mutwe ufite mu mutwe igitekerezo cyawe wagitekereje umushinga ukawiga neza nicyo gishoro cya mbere rero ntangira nari nabwiye ko natangiriye ku mafaranga 2020 nayo nakuye mu kibina aho nizigamaga buri cyumweru ibiceri 200 buri cyumweru nkaba nabwira n'abandi bose ko bajya bizigama haba 100 haba 200 agira hakagwira
mbere yuko tugera ku bandi barimo kuduhamagara dufite akabazo ka telefone ariko nagira ngo nkubaze watubwiye bimwe mu bibazo ugira watubwiye ko hari ikibazo cyo kudahaza abakeneye umutobe wawe abakeneye divayi yawe uretse icyo kibazo hari ikindi kibazo waba ufite
uretse ikibazo ikindi kibazo mpura nacyo ni ikibazo cy'ama packaging
gushyira mu makarito cyangwa mu mapaki ibyo ugurisha
gushyira mu makarito cyangwa mu macupa nacyo ni ikibazo kikunda kongosha ariko ndimo ndakora nagiye muri Kenya ndimo ndakorana nabo ntabwo biba byoroshye kuko kugira ngo ntabwo baguha kontineri imwe cyangwa ibiri munsi ya kontineri kandi ku bushobozi bwanjye ntabwo nabasha guterura kontineri eshatu ariko nacyo ngenda ngikemura gahoro gahoro ngerageza kujya ahandi ntabasha kubona amafaranga
reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyiriyeho akaririmbo ubashe no gusoma ku mazi uruhukeho gatoya hanyuma ubwo dukomeze
Chuvyatanze gubibuko iri gubisuko bisa Nijyane mwe byose byo mwisi nacho vyakoze nacho vyatanze
Cynthia ati ndu mukenyezi nzanye ibuye ryo kubaka igihugu cyanjye. Asumuta nawe, Asumuta wa Maria, nawe uzanye nubwo utaraba umukenyezi ariko uri umwari, kandi nawe wazanye ibuye ryo kubaka igihugu. Si igihugu cyawe cyonyine, ni nibihugu bindi hari Abanyarwanda n'Abarundi bumva ibyo urimo udusobanurira hangaha. Ndibwira ko bari ukuremo inama z'ingirakamaro rwose zizabafasha kugira ngo nabo biteze imbere, biyubake, bubake ibihugu byabo. Nagira ngo tongeye dusubire ku murongo wa telefone, hanyuma twakire Jean Claude. Telefoni ye yacitse mu kanya, bambwiye ko atari yagarukaho, ariko tube duhaye umwanya Eric, uranyumva?
Ndakumva.
Ye, urahagana hehe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ye, Kigali mwiriwe neza? Mwabonye akavura namwe?
Ego, twabonye akavura kaguye.
Nuko. Ye, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Nashaka kubaza umwari wacu. Kugira ngo agere kuri ibyo byose, yaba yarahereye kuri kapitali ingana gute, cyangwa yaba yaratangiriye kuki, mbega nicyo kibazo nashaka kubanza kumubaza.
Yari yabivuze niho bamaze kubisubiramo.
Uriya ntabwo narindi hamwe na radio, ntabwo nabyumvishe. Ariko nanone nkongera nibaza, ese produit yiwe ibona abakiriya cyane? Irakunze, atangiye no kugemura no hanze y'igihugu.
Yari yahavuze naho
naho yahavuzeho
agemura harimo muri Mozambique, no muri Congo, aho ni hanze y'u Rwanda. Ntacyo, reka ubwo nangize igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo, hanyuma ubwo niho haba hasigaye akanya araza kongera kubwire.
Sasa ntacyo, we ntabwo mukomeze mubaze abandi, nanjye ndakomeza nkurikirane, ndamubaza ku yindi
mfite impungenge ko utaza kubona umwanya uhagije wo kugira ngo uze kubaza, kubera ko dusigaje iminota hafi itanu yine gutyo kugira ngo dusoze ikiganiro.
Kugira ngo noneho yaduha ngewe ubwihariko ngewe ama adrese yiwe, nange nkazakora visite nkamusura, nkagira nange ubundi bumenyi nange nakuraho ngaho, kuko turabikeneye no kwiteza imbere natwe twumva abantu ngabo.
Ndamuha umwanya rwose ayiguye, hanyuma urakoze cyane Eric. twakire na Nsengiyumva. Nsengiyumva nawe urahari?
Karame karame.
Ye komera urahagana hehe?
Ndiye nike Nsengiyumva ikigari banje gusubiza umutumirwa. Ni prezo mwaka mucha icyo namubaza ese nkarwe urubyiruko tukwatsa kugira amahirwe kurangiza amashuri arateganyiriza iki ese yatugirihe inama kimwe cya kabiri mumumbarize abakozi bashe gukoresha mumumbarize n'amasoko abashe guhaza afite kugeza ubu ikindi cya kabiri mumumbarize imyaka afite kugeza ubwo nibyo bibazo nashaka kuba namubaza.
Urashaka agatelefoni nawe numvise uri umujene? Ubwo ubundi imyaka y'abagore cyangwa abakobwa ubundi baribanga? Ubwo sinzi. Ubwo ashatse arabikubwira. Barakumvire ga?
Mumusabire nimba ashobora kumpa adresse ziwe ku buryo twabashe kuba yatugira inama mu buzima bwa buri munsi atwereke n'ibigo na bimwe twakifatikanya byabashe kuba byadufata mu kuba twakwiteza imbere.
Ikibazo cyawe gihuje n'icya Eric Nsengiyumva. Urakoze, reka ubwo abasubize noneho mbere y'uko dusoza. Asumuta
adresse cyane. Abakozi nkoresha abakozi umunani bahoraho, nta mfite n'abandi bampingira, n'abantu ntabwo dukorana buri munsi. Nkajyana koperative nayo turakorana kuko irampingira y'urubyiruko 40 nayo nashyizeho, ari nacyo kibazo yabajije ngo urubyiruko mbateganyirize iki? Mbateganyiriza nabo kubafasha kugira ngo nabo bagere ku nzozi zabo. Abo mvugana bafite umwete wo kujya mu kwihangira imirimo. Adresse yanjye mba nkorera Rubavu Mahoko, nimba ari mu Rwanda arahazi. Ageze Mahoko nkorera imbere ya Banque Populaire, en face na Banque Populaire.
Ari mu Rwanda ari Kigali.
Yazagera Rubavu akandeba. Hanyuma mugenzi we wundi wabajije hanze y'u Rwanda nkorera nahavuze, afite nashaka kongeraho nkorera no kuri Made in Rwanda Online, aho abantu bari i Burayi nabo bareklamaga wine yanjye badashobora kuyibona, nabo bashobora kujya kuri Made in Rwanda Online ukibonamo wine yanjye, noneho ugatanga komande ukishyura aho waba uri hose niyo waba uri mu Rwanda kuyikugezaho iwawe mu rugo.
Divayi yawe ariko ifite izina wari babwira kugira ngo bashakishije bamenye n'icyo bashakisha?
Divayi yanjye yitwa Karisimbi Wine.
Karisimbi Wine. Ubwo umuntu agiye muri Google agashakisha yayibona?
Yayibona.
Rwose reka nguhe amasegonda dusigaranye ugire icyo ijambo wageza ku batwumva mu gusoza, hanyuma ubundi ubwo tuzongere tukore ibindi biganiro utaha.
Murakoze, nabashimira cyane umwanya mwampaye, kandi nkabwira n'abatwumva ko nabashishikariza kuba bakwitabira kujya bagura ibintu bya Made in Rwanda bikorerwa iwacu, kuko nibyo biba ari byiza bitaciye mu nganda bigifite wa mwimerere, kandi biba bifite biba biri kuri bene bimwe na bimwe biva hanze biva hanze ari byo byiza kurusha ibyacu.
Urakoze cyane rwose Asumuta wa Mariya, ukomeze iyo mishinga yawe, Imana izagufashe uyitunganye neza. Nizo namukomeje guha urundi rubyiruko kugira ngo rwiteze imbere. Turabigushimiye cyane ku by'umwihariko hano kuri Radio Ijwi rya Amerika, tugushimira cyane uyu mwanya waduhaye. Nkabashimira rero nabo twari dufatanije ku buhanga bw'ibyuma, Kelly Nashwan na Inosa Kimenyi. Mbifuriza mwese Eugenia Mukankusi hano mwari kumwe muri isaha, mbifuriza mwese kugira ibihe byiza, mugire amahoro iwanyu. Mubutunzi, mukibana, namumara nana. ubandanya kumviriza radio ijwi ya Amerika.